wako nishaikunjwa nafsi, otena mkia nishafyata. Usije nipanga kamishikake, ukanichezesha prakata. Nishapitia visanga na beza ukabula, la ukabula eh. Mambo ya kuchanja chanjo na nazi nishavunja, onikavunja eh.
Sema kweli kwa kufall in love girl, nataka na kapete ni kuvishe. Oh baby I know you love me, siwezi fanya uteseke. Utolia machozi hapa umefika, kwa king of love. Nishajaza kibaba wangu malaika, I swear I'll never ever lie to you.
Asi nipende nirige, oh nirige, kwako hoi hoi. Nasi ogopa mbiringe, oh mbiringe, nilishagomizwa moyo.
Nami wacha nikupende, wanga nune, na we uringe, oh. Kwangu bahati ya mtende, kuwa nawe, acho anune show is out.
Kwenye vigiba vya roho, macho ya chongo, acha wa umwero.
Show is out.
Kama kuku mdondo, shingo ya ningenia, wanawivu na choyo.
Show is out. Teseka, teseka iyo teseka, wanateseka o.
Show is out.
Chekecha, chekecha iyo chekecha, tuwa chekechea o. Halitoweka uzi iyo, kwenye ngome ya penzi langu, baby. Tucheze kuchi kuchi ya tabara na we. Oh baby vimba, baby vimba,
vimba.
Komesha mabepo punda,
vimba.
Penye ugisaga rumba,
vimba.
Vile ugikata wima,
vimba.
Kweli kwa kusina mpango wa kando, sama kisha nasa kwa chambo. Chumvi na inyonyiza kwa tango. Baby yo, naipenda.
Acha nijipe uliko penzi shaweka uzio. Mkwako nisha bagaro. Zile mshike mzike ukinisweka mzio. Najibwaga kwa bangalo.
Asi nipende nirige, oh nirige, kwako hoi hoi. Nasi ogopa mbiringe, oh mbiringe, nilisha gomizwa moyo.
Nami wacha nikupende, wanga nune, nawe uringe, oh. Kwangu bahati ya mtende, kuwa nawe, acho anune show is out.
Kwenye vigiba vya roho, macho ya chongo, acha wa umwero.
Show is out.
Kama kuku mdondo, shingo ya ninginia, wanawivu na choyo.
Show is out. Teseka, teseka iyo teseka, wanateseka o.
Show is out.
Chekecha, chekecha iyo chekecha, tuwa chekecha o.
Spectacular.